yintama bahati iyo xaaskiisa anoyneed waxay la dhacsan yihiin farxadda barbaarinta wiilkooda curad. Bahati waxa uu ka soo jeedaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo isagoo 2011 Mareykanka ku yimid fiisaha ardaynimada si uu wax uga barto dugsiga Katoolika ee magaalada Chicago. Markii uu joogay dalkiisa DRC, marna ma uusan helin fursad uu ku codeeyo.
I knew of the struggle of the Congolese people.
Waxaan ogaa halganka dadka reer Congo ay u galeen inay codeeyaan. Barigaas waxaa jiray mucaarad, laakiin aad u yar. Waad ogtahay, caadi bay noqotay in mucaaradka gacan bir ah looga hortago.
Markii uu waxbaranayay, waxa uu la fajacay nidaamka siyaasadda ee Mareykanka.
It was so good to know that I can talk about the president.
Aad bay u fiicnayd inaan awoodo inaan si xor ah uga hadli karo madaxweynaha. Waxaan ka hadli karay guddoomiyaha, oo aan seexan karay anigoo og inaan cidna isoo weerar doonin.
Waxa uu noqday muwaadin Mareykan ah 2017, laakiin weli waxa uu ku raaxaystaa waxyaalaha u gaarka ah Afrika marka uu heli karo.
When I finished my interview for citizenship.
Markii uu dhammaaday wareysigeygii dhalashada, waxaa la isiiyey fursad aan isku diiwaangeliyo si aan u codeeyo. Taasna runtii waxay ahayd mid lama heraan ah.
Waxa uu codkiisa dhiibtay doorashadii 2018, markii uu ka baxay goobta codeynta ayuu helay war kale oo lama filaan ah. Waa buugga tababarka ee garsooraha doorashada. Waxaa la dhigay albaabkiisa, waxaana ku qornaa, ma jeclaan lahayd inaad isku diiwaangeliso si aad u noqoto garsoore doorasho?
I can be part of this.
These are the procedures.
The next election.
Doorashadii xigtay oo ahayd mid maxalli ah, waxaan ahaa garsoore doorashada ah.
Bahati waa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan xarunta Africa Faith and Justice Network oo ka shaqeysa u doodista siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Afrika. Markii ugu horreysay ee aan Bahati la hadalnay bishii April ee la soo dhaafay, kuma uusan faraxsanayn labada musharax ee xilligaasi, madaxweyne Biden iyo madaxweynihii hore Trump, oo wuxuu ku fakarayay inuusan bacodayn. Waxa uu dhaleeceeyey diidmada Trump ee sharciga daryeelka caafimaadka qiimihiisu jaban yahay, kaasi oo daryeel caafimaad siiya 45 milyan oo Mareykan ah.
I would ask, how do you want the American people really to enjoy life?
Sidee u rabtaa in dadka Mareykanka ay si dhaba ugu raaxaystaan nolosha, marka hadiiba ay xanuunsadaan ay noqon karaan kuwo musallafay oo hoy la'aan ah?
Waxa uu ku diidanaa madaxweyne Biden taageeradiisa hagar la'aanta ah ee uu ku siiyo Israa'iil dagaalkeeda Gaza.
Ama nabadoon ayaad noqon kartaa ama dagaal huriye, labadaba hal mar iskuma wada noqon kartid. Kuwaas hal mar ma wada samayn kartid.
Hadda oo madaxweyne Biden uu tartanka ka haray, ayna madaxweyne ku-xigeenka Harris tartamayso, waxa uu dib uga fakarayaa go'aankiisii hore.
With Kamala Harris. So there is an open mind that I'm willing to utilize.
Kamala Harris, waan ka fakarayaa si aan u arko waxa imaan kara.
Waxa uu sheegay in waxa ay tahay Harris inay ku dhawaaqdo ay tahay inay si xoogan u qirto halganka Falastiiniyiinta. Waxa uusan ku faraxsanayn in dadka u dooda Falastiin loo diiday inay ka hadlaan shirweynihii qaran ee xisbiga Dimuqraadiga.
Those two communities need to live together. End of story. That's where we are going. That is the vision of the new politics.
Labadaas bulsho waxay u baahan yihiin inay wada noolaadaan. Waa inay sidaas ku dhammaato. Waa halka aan higsanayno. Taasi waa aragtida siyaasadda cusub. Marka dimuqraadiyiinta waxay u baahan yihiin inay sidoo kale fursad ay ku hadlaan ay siiyaan kuwa nagu matala aragtidan.
Hadda Bahati waxa uu leeyahay codkiisu waa mid aan caddayn, sababtoo ah weli waqti ayaa harsan. Saaxadda siyaasadduna waa isbedeli kartaa, laakiin sida wiilkiisa yar xiisaha uu u qabo inuu codkiisa dhiibto ayaa sii kordhaya.
Very good.